nishishika mo utawatoa roho kwako singa kingo una blessed do 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 piki 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 eh shika shika weka kiki ah kwa mbuto weka tiki eh nikuweke paka dipi oh ah oh tuna ah siridhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setamo achana na story anazongea eti muda na kupotezea ningoje ma kidogo 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 me got you mama me got you me got you mama got you, got you, mama. Me got you, me got you, mama. Me got you. Oh, Toto, anakuita namba moko, kopa yetu logo, no, no. Kama zali embe dodo sweeti kama jojo otina silidhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setamo achana na story anazongea eti muda na kupotezea ningoje ma kidogo 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 Majuto mjuku uje uniache mwenyewe furaha yetu siku kuu mbele yako na nuku na pia kwa Mungu oh please believe me oh, oh, oh. Otina siridhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setamo achana na story anazongea muda na kupotezea ngoja kidogo kidogo